Ngiyabonga. Ngiyabonga mnakethu uveli. Usala kwatiwa kuthi kwinhlanhla kuhlala etindzaweni tasezulwini kuKristu Jesu nebantfu bakhe. Futhi namuhla nginenhlanhla lenhle kakhulu yekuvakashela leli bandla lemnakethu longumfundisi wethu nesikhathi lesimangalisako senhlanganyelo lesibe naso ndzawonye ngesikhathi sihleli endzaweni yasezulwini ebandleni leBaptist manje ekuseni. Futhi ke lidina sibili na dokotela uya Will angikhoni kukuthola kahle lokho nabomnakabo nalabanye futhi dokotela wematinyo nelicembu lelithite lesibe nelidina sibili ndzawonye etikhashaneni nje letimbala letendlulile. Futhi lolo impela kube lusuku lolujabulisako futhi ngethembele uNkulunkulu ukuthi lutochubeka lube ngaleyo ndlela lusuku lonke ngithi sonke njengoba sihlangene ndzawonye futhi kuKristu ukuthi nje sihlale etindzaweni tasezulwini kanye naye. Futhi sekuwele enhlanhleni yami kukhuluma nani futhi namuhla kulensambama ngithithe nje kusha livi kancane ngenxa yokuthi yebo-ke benginemkhuhlane lomncane kuta lapha nawo futhi kuthi kuba matinyana nje engatini yethu yaseningizimu niyati kuthi nje kubanza enhla lapha bese kuyabanza kancane kunendlela lekungayo ekhaya bese-ke ngihamba ngijikileta kakhulu liviki linye manje liviki cishe kulelinye liviki noma etinsukwini letilishumi inkosi thanza ngidawube ngise-Phoenix e-Arizona lapho bantwana bonke bahamba khona ngetinyawo bagijima yonke indzawo bese ngiya ngale e-California bese ngiya enhla e-West Coast futhi lapho kunelicwa khona futhi nguleyo ndlela tinkonzo tekuvangela letihamba ngayo noma kuphila kuhamba khona njalo kumvangela kodwa kuyinhlanhla lenkulu kukhonda inkosi ngijabula kanjani pho futhi kubonakala kwangathi lomunye bekangathi mnakethu Branham ngicabanga ukuthi impilo yakho yonke iyimpilo yokuncoba oh awukwathi nje konke oh yimpilo yekuncoba njengoba wathi ukuthi ikuKristu. Oh, inhlanhla lekungiyo kimi kwathi ukuthi ungivumela ngikhulume nebantwana bakhe nekuthi sida kanjani ndzawonye futhi sikhulume, sicoce futhi sikhonde. Loko kuyamangalisa. Kodwa kukhona tinto letihambisana nako. Kumatima kakhulu njengokuthi ushiye umndeni ngento yinye. Nginemndeni lothandzekako nemfana lomncane ukuthi uma sengishade kabili. Umngamo wekucala washona ngesikhathi intombatanyana yami yayinetinyanga letisiphohlongo kuphela nje budzala nabhili lomncane bekanetinyanga letilishumi nesiphohlongo budzala. Umngami bekaneminyaka lengamashumi lamabili nakubili ngiyacabanga futhi cishe bengeneminyaka lengamashumi lamabili nesithupha futhi ngalahlekelwa nguye futhi ngicela ningicolele bengakaconzi kusho lokho ngaleyo ndlela angizange ngilahlekelwe nguye kwavele wakhuphukela ngetulo estezi futhi yena nalolu swane kanye futhi ngibe nabhili iminyaka futhi-ke uma aya esikolweni inkosi yanginika umfati lomncane lothandzekayo futhi besishade iminyaka lemine futhi intombatana lencane Rebecca yefika leminye iminyaka lemine ngaleso sikhathi ngangise-Minneapolis kanye emhlanganweni lapho ngiya khona emhlanganweni wami lolandzelako emva kwalapha ngiya e-Evansville bese-ke sengiya e-Minneapolis bese ngiya e-Phoenix emva kokuma kancane e-Louisiana futhi ngako-ke ngangisenhla lapho futhi ngangithatha impilo yajosefa ngifunza nje ngempilo yakhe futhi niyadi abrahama kushunyayelwe ngaye manje ekuseni abrahama bekakukhethwa futhi abrahama watala isaka lokukulungisiswa isaka watala jakobe lokungumusa najakobe watala josefa lokukuphelela akukho ngisho nayinye into lephambene ngajosefa futhi ngibone impilo yakhe lenkulu futhi ngathi oNkulunkulu uma futhi ngingumuntu nje lonengcondo lelula njengoba senivele nathi futhi ngangena ekulusini lelincane ngoba yebo-ke futhi uNkulunkulu uto uva umkhuleko wakho noma ngikuphi kodwa wathi ngena ekulusini lelifihlakele futhi futhi o ngicabanga ukuthi kunalokwenele ngami ukuthi ngisengakakhuli kahle noko kuyo yonke le minyaka lengamashumi lamane nesikhombisa ngako ngangena ekulisini futhi ngadonsa umnyango ndzawonye futhi ngangikhala nje ngenxa yenjabulo o ngathi ngiyojabula ngalelinye lilanga lapho ngewelela ngesheya kuyohlangana najosefa futhi ngichawule sanda sakhe ngibone Daniela futhi ngimbute ukuthi wativa anjani ngesikhathi lawo mabhubezi agijimela kuye naleyo nsika yemlilo yekukhanya yema lapho futhi yabamba lawo mabhubezi busuku bonke ngibone abantwana bemaHebheru ukuthi baphuma njani esithandweni semlilo nemoya wePentecostal uba singathile uhusha utungeleta lapho kugcina ukweshisa umoya loshisayo ngathi sikhathi lesimangalisa kanjepho futhi ngathi oh Nkulunkulu uma ungake unginike umphana ngidometha ligama lelithi Joseph umfana naphili beyangumfana lolingene kahle nje ngaleso sikhathi futhi ke neyadi ngisabukile ngangena yebo ke angathi ukuthi ngidokubita ngekuthini angikwathi ukuchaza lokho angifuni ukuthi ngeke ukhone ukuchaza Nkulunkulu Nkulunkulu ungetulu kwekuchazwa uma akhona umuntu lapha longathanda kusondzela kuloko lengikubita ngelizinga lescience etulu kulelinye lizinga kulenye indzawo letsite iphathe kanje njengoba lena injalo kodwa ukulenye indzawo futhi uyati lokuthi ulapho kodwa uyati ukuthi liphimbo lakho lilapha kodwa ukhona lapho niyabona na ngikuchaze angeke ngikhone kodwa indlo letsite yathi utawuba nendvodzana futhi uyethe ligama ukuthi nguJoseph oh he kusuka nje kulomhlangano ngitoba nemfana ligama lakhe nguJoseph yebo-ke emva kwesikhashana zathi ukuthi sitoba neluswane wonke umuntu wathi kuthi umkami bani bakubo nabo bonke bafanele babeleke ngekuhlindwa futhi ngakho dokotela wathi emva kokuba Rebecca sekatele wathi loku kufanele kucethe inzaba ngenxa yetimo letitsite kuthi akafanele aphinze abe nalabanye abantwana yebo-ke ngathi inkosi lenhle yathi konke ngalokho futhi ngako-ke sathi ukuthi sitoba neluswane ngako-ke satibuta ukuthi labanye babo bathi ngabe lowo ngujoseph na ngathi angadi ngathi kodwa sitoba naye Joseph ngako ngathi ngikholwa ukuthi mhlawumbe nguye futhi uma sekatelwe kwakuyintombatane o ukhuluma ngekuthi bangiphukude yonke indzawo ngathola tincwadzi tithi bengicanga ukuthi imibono yakho ayikacambi emanga ayicambi emanga ngathi Joseph uyeda futhi ngako ngesikhathi idokotela abelekisa le ntombatana lencane wathi o mnumzane Branham wathi uncama kakhulu wathi kufanele sente lokudzide mayelana naloku wathi kuthi ba kungasabi khona bantwana labavelayo kodwa o cha Joseph uyeda futhi ngako ngime lapho kwase-ke emva kwesikhashana uma kuqhubeka iminyaka lemine yendlula labanye babo bebasolo baqhubeka nekuthi yebo-ke loku kwekucala ukuthi wehluleke ngathi cha niyakhumbula angizange sengisho ukuthi kwakungujoseph ngathi Joseph uyeda ngako emva kwesikhashana sathi ukuthi sasitoba nalomunye umntwana cishe emva kweminyaka lemine sitoba nalomunye umntwana yebo-ke ngathi yebo-ke ngiyethemba ukuthi lona-ke ngujoseph ngako-ke emva kwesikhashana kungani bona bonke bathi ngabe lona ngujoseph ngathi angadi kodwa Joseph uyeda ngako uma sesifika endasi tinsuku letimbalwa nje kulabahlindvako futhi yebo-ke tintfo le ngingeke ngakhona kuthi khuluma embi kwalethi esamele leti cubene kodwa-ke bebafanele bangene khona kuthi batohlindwa le ngaphambi kwesikhathi futhi bekunalomunye wesifazane lothitshe lohlala edolobheni kuthi leyo ndvodatane yahlangahlangana wonke futhi wacabanga ukuthi ufanele abe ngumholi wakamoya wekuphila kwami futhi angitshele ukuthi ngifanele ngiyephi nekuthi ngendeni ngakwala nje mbamba niyabona ngoba umoya loyingcwele wenda lokho futhi-ke bekaniketa emakhadi futhi wathi manje naku lapho Bhili atothola lakhe khona wathi Nkulunkulu utothatha meda amsuse kuye manje futhi waba nako konke lokhu wakubhala futhi wakuyisa eVendonge niyati futhi umkami esaba noko oh umfolo omncane tatana besacishe afe nje futhi weda wathi oh Bhili ngabe ukuvile lokho futhi ngathi oh lokho akwendimehluko uNkulunkulu wathi sitoba nemntana futhi lokho kucetha indzaba ngako sa futhi kwathi ngeke ngicabange niyati futhi yena akhathele ngavele ngaya kulenye indzawo nginenzawo lemfihlo nivile ngayo le emuva lapho ngiyakhona ngingena emgedzeni bese ngivale emva kwami iFBA yayingakhona ukungithola ngako ngabuyela emva lapho ngangibuyele lapho ngikhuleka nenkosi yangithumela ngembili kwe ngesikhathi akhuluma nami kunelugotho loludzala lolusethi ngesheya le emagcumeni lapho ngangivamise kwethi yakhona nangisengumfana futhi ekhathi lapho wangatisa ukuthi ngingavumeli ngisho nalokuncane kukhathadeka futhi ngesikhathi ngiya ekhaya ngaphambukela endasi kamnakethu Wood lendoza lelapha nami natsathe ngangibone lo mfolo omncane tatane aphuma ngephandle egcekeni lelingemuva buso bakhe lobuncane ubukeka bumphunga futhi bekaya kuyochitha emante kugeza teacher emgcomeni wetibi futhi ngahamba ngaya kuye bekakhala wathi oh Bhili wathi Maggie akakhoni ngisho nekunginakekela loyo ngunesi nesi wakamayo lo waphiliswa enkonzweni yami anesisindo lesingemaphawundi langemashumi lamathathu nesihlanu anemdlavuza sigulane sekucala futhi uyachubeka emtholampilo wemdlavuza eLouisville sewufecishe sekuyiminyaka lelishumi wenda bunesi ngephandle esibhedlela ngako wathi machi uselusitweni loluphuthumako angeke akhone kungena nami wathi uyamthanda kakhulu ngathi buka sithanda uyamthanda dadze machi kodwa asikanciki ukudadze machi sincike enkosini Jesu uyabona na ngathi siyamthanda dadze machi futhi ngathi ngifuna ukuthi uma sibinzi lesisi wathi leni na ngathi uyathi ukuthi bengikuphi na wathi angicabanga ihlobo ngathi ngina isho kanje inkosi loko kwakucathulula niyabona khona lapho ngakusasa ekuseni lolomncane bekatelo futhi uma nesedda bonke sasilicembu labubabe niyathi ukuthi bahamba kanjani ukhaphethi niyathi ngako nganganye nabo ke Lonesi weta phansi lapho wathi mfundisi Branham ngathi yebo mem wathi ngikukhombisa lomuhle wemapound lasikhombisa umfana wema ounce lamathathu ngathi Joseph uthethe isikhathi lesithe kufika lapho kodwa ngiyajabula impela ukuthi sewulapha wathi kungani umbita ngaJoseph ngathi ngoba unguye kumatima kumshiya njengoba nje sekacala kwathi kuhamba hamba amemete kuphi baba kodwa kuyinhlanhla lenhle ukwentela inkosi Jesu futhi ngiyathi nine madoda line ngilenu lapha ngendlela lefanako nine tindo kodwa ngalolunye lwalethi insuku lethi khathimulako uma ngethembekile kumsindisi wami esandleni sakhe lesiyo holako ngitobambelela utozi hola sewele umfulo nguleyo indlo lemgcoka manje nitotsingeka ni nisheshe kuphuma kancanyana kude niye ekhaya futhi nibe nelidina lenu bese niyabuya futhi bathobe baniketa emakhade kukhulekelwa kusihla futhi nicabange kanjani ngayitolo ebusuku ngabe nikuthandzile lokho kancono ngawo ke lokho kuhle ngibonge kakhulu ngayitolo ebusuku bekucala ukuthi ngike ngibe naloko kusukela nga iminyaka neminyaka bangakhi laba ke betsamela imihlangano yami kuletinye tindzawo nje niyathi kuliciniso futhi ngi lokhu bekungeke kwenteke ukuthi kube nguloyo lengicabanga ukuthi nguye akunjalo na Jimmy O'Neil ngabe kunjalo na oh he nguJimmy lapha na lendvosa lena nakethu Green umkhwenyana wayo usizathu sekuthi ngingashayela iFord wakhe umkhwenyane wakho futhi bengitibuta ukuthi ngabe Jimmy bekakhona yini lapha umfana lokahle waseBaptist futhi impela ngiyamthanda futhi sitama kusheshe siphume kancanyana kude la labafana bakhone kubuya futhi banikethe emakhadi ekukhulekelwa kulenzambamo futhi silenzele ukuthulula lokukhulu kwesibusiso sakhe njengayitolo ebusuku ngime lapha ebusuku lobendlulile ngesikhathi ngineline lelejwayelekile ngaphandle kwalenye niyabona na futhi ngativa uma ngibeka tandla tami ngetulu kwaleto tigadla nemafindo netinto uvele utivele nje ukuthi lokuthite kwentekile esandleni sakho ubukele futhi bese kungasekho lapho loko kukwenda utive ujabulile ngiyakutshela impela kuyakwenda kungenda ngitivele kungathi ngabe ngibuyela emuva futhi ngibe netinkonzo tekuphilisa
this blessed old Bible which is a guidebook to life eternal
ngale leli bible leli sala lelibusisiwe leli incwadi leholako yokuphila lokuphakathi futhi kuHezekiah sahluko semashumi lamathathu nesithupha futhi sizofunda umuca nje lophuma kusahluko semashumi lamathathu nesithupha livesi lemashumi lamabili nesikhombisa
and for text I want to use this afternoon the
futhi kwesihloko ngifuna kusebenzisa kulenzambamo kulingiselwa kobuKristu futhi kwangathi inkosi ingengeta tibusiso tayo evini layo sisalifunza futhi ngizofaka umoya wami kuwe futhi wena utogcina tehlulelo tami futhi utende manje Hezekiah beka umprofeti futhi umprofeti eBhayibhelini bekathathwa njengelukhozi manje lukhozi luyinyoni lenemandla kakhulu futhi ingakhona kundizela etulu kuna noma nguyiphi lenye inyoni ngoba kwakheka kwalo kwehlukile kulenye inyoni ngakhona kumela kuphakama kwasetulu futhi luya etulu le emoyeni futhi uNkulunkulu wafanisa abaprofeti bakhe netingozi bebendiwe nje ngaleyo ndlela bakhuphuka ngamoya bese baya etulu le futhi babone tindo letikhashane letitako bese ke babuya phansi bakhone kusho ukuthi kwentekani futhi Hezekiah bekangilolunye lwetinkhozi taNkulunkulu lobeka khona kundiza ayele etulu futhi abone emakhulu nemakhulu eminyaka letokuda ngiyathi kufana nekuthi nje uma uya etulu ngulapho ukhona kubona khashana futhi ngako lukhozi luneliso lelikulangathelelako kuya kuloko kuphakama ngoba kube belide liso lelinjalo bekungeke ulisite ngalutho ukukhuphukela lapho etulu belungeke lukhone kubona khashane kakhulu kodwa liso lelukhozi lingcono kakhulu kunelalo hlebe nganoma ngusiphi isikhathi lungamehlula lohlebe ngokubona lumehlula nangekundiza noma ngayiphi indlela loyifunako futhi lusetulu kakhulu kunalohlebe futhi ngitatishile ngetilwane tasendle netinyoni futhi ngalesinye isikhathi bengisesinsinathi endasi lapha ezulu enkulu labane ngibenu uke waya lapho futhi bebasanza kuthola lukhozi futhi baluphonsa kuhodle futhi leyo nyoni tatane impela ngangivela buhlungu mbamba belutama kugcuma lushaye leto tinsimbi ngako konke lolunako lwashata insiba tenhloko yalo taphuma tinsiba teluphiko taphuma etingwabhentalo lwalushayisa ngekhathi kuko kanjalo lutama kundiza luphume futhi lushaye insimbi futhi lubuye luwe lwalala lapho ngemhlane walo lawo mehlo bekafuna esibhakabhakeni futhi ngacabanga into letsabukisa kanje pho leyo nyoni tatane lengiyo ngoba yakhiwa yentiwa ukuthi ibe yinyoni lendizela ezulwini futhi lapha yayibanjiwe impilo yayo yonke kuhodle lomncane futhi kwathi ukuthi ingabuka futhi ibone tindlo le netindzawo lapho ilangatelela kuba khona khona kodwa ingeke ize ikhone kuphuma kulohodle ngacabanga ukuthi umuntu lodzabukisa kanje pho noma lenyoni lefanele kuba ngiko ngacabanga lo ngulenye yetindlo letibuhlungu kunato tonke lengake ngayibona
But then as turning around I see the sadder side.
Kodwa ke lapho ngisaguquka ngabona into lesabukisa kakhulu kunaloko. Futhi leyo ngemadodzana aAdam. Lebekendiwe ukuthi abe ngemadodzana kaNkulunkulu. Ashaya ubuchopho bawo buphume etama kuthola injabulo kweneliseka kulokuphila nekwathi kutsi atalelwa kutsi abe ngemadvodzana aNkulunkulu lophilako futhi amane nje atiganze nje aze afe agijimela lapha futhi agijimele lapha ya futhi adubulana lomunye nalomunye agembula nekweba nekugebengana kulomunye nalomunye babe kanzi batalelwa empeleni ukuthi babe ngemadodzana uNkulunkulu ngiloko lokudzabukisa kakhulu lengange ngakubona bantu baboshwe sono kodwa kunento yinye ngako kungaba khona into lenjengalomunye umuntu lonemusa longakhulula lolo khozi luphume lapho futhi ngiyajabula kakhulu kusho kumadodza aAdam kulenzambama kube khona umuntu lobenenhlitiyo lenemusa weta emadodzaneni aAdam iNkosi Jesu lotho khulula wonke umuntu akhululeke lofuna kuhamba kukuwe.
Now we find so many people trying to impersonate Christianity. Christianity.
Manje sithola abantu labanengi betama kulingisa buKristu. BuKristu ku akusho kujoyina lisono. BuKristu bulwadi. Lomunye utsite kimi yebole kwakuselithi rokho eArkansas. Sase Robinson Memorial Auditorium. Futhi bantu bebabuthene futhi bagcwele etitaladini futhi inkosi yayiniketa imvuselelo lenkulu futhi kwakube khona lomunye umfo lobekali Nazarene beka ngembili lapho futhi bekathengisa emapenseli esitaladini futhi bekane timboko lebeka hamba ngato iminyaka bekema etikwaleti imboko akhiphe sigcoko sakhe futhi akhiphe emapenseli kwathengisa umuntu lophila ngekucela futhi lapho inkosi ngikupha kwayo kwebuNkulunkulu inhlakanipho nemusa kule ndvodza wakhombisa umbono wamtshela indvo letsite lebeyendekile futhi le ndvodza yavele yaphiliswa lapho nje futhi ngelusuku lolandzelako bekane luphawu lolukhulu kuletho timboko ahamba ewuka ngesitaladi kanjena atethwele lapho akhombisa wonke umuntu labo bhululu laba labadzala bebavamise kungisimisa manje sengincike emikhonweni yangunaphakaze futhi beka yenkosi Jesu futhi beka nemidlandla sibili futhi uma abuyela enkonzweni ngalowo busuku bekahleti kuvulande losestezi indlo lenjengaleyo futhi lokungcono lengikukhumbulako kunalababili noma mhlawumbe lababili noma labathathu bovulande losestezi futhi noma kunjalo ngase ngicala ukukhuluma njengaloku manje futhi bekathatheke nje kakhulu ngomnyaka kuyomdzala tatana bekaze aphakeme wathi nakuthi uBranham ngifuna ukubuta lokutsite ngathi yebo mnakethe wathi ngikuvile uShumayela futhi bengathi nje ukuthi ungumNazarene futhi wathi ngase nguva lomunye umuntu washo ukuthi ungumbhaptisti futhi wathi ngase ke ngiyabona edute nawe ugcwele emaPentecostal wathi uyini kanzi mnakethe uBranham ngathi loko kulula ngingumPentecostal Nazarene Baptist ngawo ke loko nje ncamashi uKristu buyimpilo iPentecost ngiyathi kuthi bayihlelile leli gama lelithi Pentecost futhi nje basithakala ngaleli gama kodwa iPentecost lwati hayi lihlele iPentecost yemaBaptist Presbyterian Lutheran Nazarene konke kwako iPentecost lwati futhi kuyabonakala kwangathi labanye bantu banesikhathi lesimatima kutama kuphila impilo yebuKristu babe kanti empeleni akusiko lokho kukuthi nomunye wathi ngesikhathi ngiphuma ekuvivinyeni kwami lokukhulu ngaleso sikhathi emva kokulahlekelwa ngumkami uSwane nayo yonke into wathi mina kathi uBranham wayigcina inkolo yakho ngaleso sikhathi ngathi cha mina umzane yona yangigcina ngaleso sikhathi ngako yaloko kahle kahle angeke ngikhone kugcina Kristu nguye longigcinako akusiko ukuthi ingabe ngibambelela kanganani kukuthi uyabambelela futhi kusipho kimi.
And then when
Futhi ke lapho ekuqapheleni ukuthi bantu banesikhathi lesimatima fanele ukuthi kunendlo letsite leli phutha andzawana tsite. Manje uma inkolo yebuKristu kuphela icukethe kumemeta sivumo kholo lihlelo noma kuhlakanipha kwengcondo khona ke asidzingi lutho kodwa lelihle sibili licembu lebantu labahlakaniphile ngiloko kuphela lesikudzingako uma libandla libuswa ngilohlakaniphile engcondweni manje kuhlakanipha kukahle ungalithola livi ngekuhlakanipha kwengcondo kodwa alingene lijule ekhathi enhlitweni ngulapho lali licala kuvuna imiphumela. Manje kodwa uma uNkulunkulu beyaconze ukuthi sisebende libandla lakhe ngebuhlelo noma ngesivumo kholo khona ke into kuphela lesithi ngako kuhlakanipha kwemuntu uma lo muntu akhaliphe kakhulu lingconoke nelibandla. Kodwa lokho kwakungesilo luhlelo lwaNkulunkulu. Luhlelo lwaNkulunkulu lwalukuthi moya longcwele achubele ibandla. Moya longcwele waniketelwa libandla. Futhi asikwathi kuba nemakhono lamabili achuba libandla ngasikhathi sinye. Uma umuntu alichuba moya longcwele uyaphuma. Uma umoya longcwele alichuba imvamisa umuntu uyaphuma. Ngako kuba ngiloko nje noma lolokunye. Ngakho ke kumele sifinyelele kulesiphetho ukuthi uNkulunkulu uhlose ukuthi moya lwengcwele achubele ibandla. Manje angisho ukuthi umoya nje losukuma ushumayele ngoba moya lwengcwele ubeka abantu ebandleni ngenxa yendlo letsite. Kodwa ngisho ukuthi uma nje kuphela ukuhlanganipha kwengcondo leli kudzingako. Caphelani manje lapha Hezekiah akhuluma washo ukuthi Bekade uyifaka kanjani inhlitiyo lensha sahluko lesifanako akhiphe lenzala inhlitiyo lelitshe futhi utokunika umoya lomusha futhi ke utofaka umoya wakhe kuwe manje inhlitiyo lensha ayisho ukuthi sebenta lelenzala akusho ukuthi libandla lidzinga kulungisiswa kusho ukuthi libandla lidzinga kutalwa Libandla laNkulunkulu alidzingi kupholishwa lidzinga kuguculwa kunjalo ngako ke kuthatha nje libandla lelidzala bese uyalibisa uthi yebo ke ngiyanitshela sitontjinja libhodi lemathikhoni sitontjinjanisa abafundisi lokho akusiko lokudzingwa libandla lidzinga umbhabhatiso wamoya longcwele lidzinga emandla aNkulunkulu lophilako Imvuselelo ayisho kuphuma uthole emalunga lamasha. Imvuselelo isho kuvuselela lokho lo sewuvele unako. Lapha kungesiko kaThene. Lwati loluhle kangaka lengaba nalo lwaloko eChicago. Ngangime ngephandle ngakuleli khulu lichibi iMichigan. Futhi ngabona emagagasi agcuma ayemoyeni neligwebu lindiza. Futhi oh linesikhathi lesihle kakhulu. Liyisa lena nalena imikhumbi lemincane. Uthi lapho ngisalibuka ngacabanga ujabuliswe yini unemvuselelo kodwa ngacabanga uyathi kuthini ungahle kube uyagcuma uthi uchubeke ngephandle lapho kodwa ube ungenalo ngisho lithonsi linye lelengetiwe lemanti kuwe kwendlula lesikhathi uthule ecwaka kulungile ngemanti lafanako nje uphela ukuthi unemvuselelo manje imvuselelo ibitani kubita umoya kuthi ude uhambe uphephetsa ngiloko libandla leli kudzingako ngalokunye kwalomoya lowehla ngelusuku lwePentecost uthanyele phansi futhi uvuselele hayi Baptist lensha hayi Methodist lensha kodwa imvuselelo kuma Baptist nema Methodist uthi kwendani ke lokho kukhahlela kwemanti lapho kukwenhloso letside uhlanda yonke inkukhuma iphume emantini iye elusentseni Ngoloko imvuselelo lekwentako ithi nje kukhipha konke lokwehlukana kuphume kithi uma sivumela moya longcwele ende kushaya futhi ke kwenta umehluko lonjalo uyahlanda ucwenga lamanti ke manje awukwathi nje kuba nesikhathi sekupolisha ebandleni njengemvuselelo futhi ngiyethemba ukuthi emva kwalenkonzo ukuthi kutoba netimvuselelo yonke indzawo kuleli dolobha. Ngiyethemba nalo lonke live. Ngicabanga ukuthi sesikhathi semvuselelo, futhi le mvuselelo lenkulu lesikhuluma ngayo ifanele ivele ezulwini. Ingeke ite nemuntu, ayizange italwe ngumuntu, itelwe nguNkulunkulu, futhi ifanele ivele kuNkulunkulu. Futhi angeke ukhone kubeka le mvuselelo lena esayensini yenkolo lenzala bese uyayihlanganisa. Yesu wakusho lokho kuLuka longcwele, awukwati kufaka liwayini lelisha emabhodleleni namadzala. Ngangivame kutibuta kuthi kungani lesitatimende lesi sishiwo, kungani ungeke ukhone kufaka liwayini lelisha emabhodleleni namadzala na? Ngase ngiyathola kuthi ngathi lalela lapha, nelijeke lengilazi noma libhodlela, kungani ngingeke ngifake liwayini lelisha lapho njengoba ngingakhona kufaka liwayini lelidzala kulo?
Kodwa ngathola ukuthi le emuva ensukwini uma Jesu akhuluma ngalo, lamabhodlela beyangakendiwa ngengilazi, bebedela abaphuphuthi labentathe ingilazi leticumbile kuleto tinsuku, futhi bekendiwa ngesikhumba setilwane, futhi lesikhumba sesilwane besishukwa bese siyathungwa noma sikhungwe bese bafaka leliwayini emanti, tinto letingemanti ebhodleleni lesikhumba. Futhi emva kokuba leli bhodlela seliguge kakhulu lize li kungekho liwayini kulo noma lenyimvu, laloma emafutha esilwane alesikhumba alishiye, bese ke liyacina futhi libe lukhuni. Futhi ngiyakubona lokho Jesu bekakusho ngaleso sikhathi, uma ufaka liwayini lelisha, liwayini lelingenambiliso ebhodleleni lelinjalo, nalelo wayini lelisha lalinempilo kulo, futhi lalivele liqale kusebenza futhi lilade litole ichumisa lelo bhodlela. Futhi kuleyo ndlela lothatha ngayo umbhabhathiso wamoya longcwele, futhi ubeke kulesidala lesomile lesibophekile sikhumba senkomo, sitochuma ngalokuqinisekile nje njengale live, ungeke nje ube nalo kanjalo. Utama kuthatha umbhabhathiso wamoya longcwele ngelwati loludzala loludze loludonswe elatini lwelisondo, impela litochuma nje njengelive. Kodwa liwayini lelisha, kwasho Jesu, lingena emabhodleleni lamasha, lamabhodlela lamasha asenemafutha esilwane esikhumbeni, futhi athambile. Nguleyo ndlela libandla laNkulunkulu lelifanele libe ngayo kwentela imvuselelo, lithambe. Ngiyathi ungafaka liwayini lelisha lelimelele livi, ufake liwayini lelisha ebhodleleni lelidzala, futhi utofunza livi futhi lithi Jesu Kristu unguye itolo namhlanje phakathi, lelibhodlela lelidzala litonyamalaliyane lichume, angukholwa. Umbhabhathizo wamoya longcwele uyaphatheka nje namhlanje njengoba bewusolo unjalo, nyamalaliyane, angukholwa. Futhi wendani na? Umosha kokubili lelibhodlela naleliwayini, uphonsa emaparele embikweti ngulube. Umlayeto wakho sewuvele wabaticucu, futhi kude lomunye lotho wemukela sebavele bachumisa, futhi ba nguloko kuphela lokukhona kuko. Kodwa asewuthole emabhodlela lamasha bese ufaka liwayini lelisha lamoya longcwele kulo, nelivi lithi lisebenta liphile enhlitiyweni, futhi lithi Jesu Kristu unguye itona naphakathi, liwayini lithi Jesu unguye itolo namhla naphakathi, lelibhodlela lelisha lathi amen liyenwebeka. Wathi Jesu Kristu wanyinyatwa ngenxa yetiphambeko tethu, wahubula ngenxa yebubi bethu, ngemivimba yakhe saphiliswa. Unguye nje itolo namhla naphakathi, lelibhodlela lelisha lithi amen liyendlaleka ngekuphila lokusha kokubili kugcineke futhi ulondoloteke. Ngako ungeke ukhone kufaka liwayini lelisha emabhodleleni lamadzala. Ngalusuku lwePentecost uNkulunkulu bekanele ikhulu nemashumi lamabili lamashasha emabhodlele ePentecostal ahlethi netinsamo tawo tibheke etulu. Futhi lapho moya longcwele ehla avela ezulwini wagcwalisa lawo mabhodlela, futhi agcumagcuma yonke indzawo, ashumayela ivangeli eveni lelatiwako, amemethela ukuthi Jesu Kristu benguye itolo namhla naphakathi. Kuqapheleni Lapha esikhatsini lesitsite lesendlulile ngathola lwati ngangisenhla emahlathini asenyakatho kashane neBritish Columbia futhi ngangibe nemihlangano letsite enhla lapho emkhatsini weMandiya kanye nebantu kulelo live futhi lomunye walamadoda lobekathi ukuthi ngithanda ukuthi ngela kahle kakhulu wathi Billy ungathanda kanjani ukuthatha luhambo lokuyodingela lemuva ngale eThintabeni emva kwalemihlangano ngathi akukho lutho lolungcono ngakho sathola emahashi langamashumi lamabili nakunye futhi salayisha futhi sasingemakhulu lalishumi nakunye emamayela kusuka etulo emgwacweni futhi singemamayela langamakhulu lamabili kuloluhla lolukhulu nemahashi langamashumi lamabili nakunye emuva sidingela timbuti tentsaba futhi ngiyakhumbula ngalelinye lilanga ngiyathanda nje kuba ngaphandle ngulapho la uthola khona uNkulunkulu uma nje utoba wedwa nemvelo ungambona yena futhi ngangaze ngilandzela tinyathelo telibhelele lidzala lelimphungu bengingalifuni ngoba ngangide imali lenele kuthenga sidephezane sekulikhiphela ngaphandle kodwa ngangifuna nje kulibuka futhi ngalixosha lisuka egcumeni liye egcumeni ngelihashi lami lelincane futhi nganginenkinga lenkulu ngaleli hashi lelincane lalineminyaka lemithathu nje budzala futhi belitimisele kungilahla phansi futhi ngako lalima kanye emva kwesikhashana futhi nje ubone indlela lenhle lelingakwenda ngayo futhi ngako ke sasitungeleta emahlazi futhi ngangilibonelela futhi sikhuphukele etikwenzaba futhi ekugcineni ngase ngiyajikiswa ngacabanga manje nguyiphi nje impumalanga nenshonalanga manje ngako ngacabanga manje awume awufuni kujikiswa etulu lapha ngoba ungahamba umgamu netindlela letinengi ngaphandle kokuthola lutho ecinisweni umethi bekaphuma kanye ngeminyaka etikwelichwa uma efika endasi nemfula lekuthiwa yi-East Pines River ngako-ke ngacabanga manje ngidenga yiphi indlela ngacabanga uma ngingenyuka ngikhuphukele entabeni lephakaphakeme futhi belinile inkungu lencane esigodzini ngako ngacabanga engxenye mhlawumbe ngingayithola indlela yami emgwacweni ngenyuka ngayithola indlela la ngiyakhona kodwa ngabona ukuthi ngifanele ngijike futhi ngihambe ngalenye indlela ngase ngephuthe kakhulu ukungena futhi ngacabanga ngkhosi ngigibele lapho ngelihashi lami futhi ngendlula nje ngidumisa uNkulunkulu ngekuba ngedwa ngacabanga oh kuhle kakhulu kuba ngedwa lamahlathini ngiyakuthanda nje lokho futhi ku iphepho tasetendlulile futhi nenyeti yaseyiphumile emva kokuba lilanga selishonile futhi inyeti yayikhanya futhi kwakukhona nemafu lamhlophe loko lengubita ngokuthi ibhakabhaka letingemafu njengetigadla letinkulu temafu tihamba ngetulo futhi ngesikhathi ngisagibele lapho ngema into letsite yaba ngathi ingikhuthatha ukuthi ngime ngako ngema futhi ngabopha lihashi lami lelincane ngoba lalintshilantshila kahle kakhulu futhi ngenyukela elugodweni futhi ngahlala phansi futhi ngabuka etulu ngasethi bhakabhakene ngathi oh Nkosi Jehova umkhulu kakhulu futhi uyamangalisa kakhulu ngikuthanda kanjani pho futhi ngaqala kuva umsindo longejwayeleki ukhathele impela futhi ngumsindo lolilako indlo letsite nje lekwenta uthi vele nje u njengoba singasho enkulumeni yasesitaladini ungathi kunesipoko futhi ngaqalatha lapho futhi ngangisedude nenzawo leshile lenzala angathi noma niyathi yini futhi yini inzawo leshile noma cha ngilapho imililo yendlule khona iminyaka ngaphambili futhi yashisa onke emagcolo etihlahla futhi dime lapho nje futhi uma lelo langa noma inyeti njalo iphuma ngemuva kwemafu futhi kulawo lashile lamhlophe emapholi lemile tihlahla tatibukeka njengemathuna nemoya uvunguta lapho emafu asendlula ngekushesha kwaveta umsindo lonekulila ngacabanga oh Nkulunkulu kungani ungibeke endzaweni lenjengalena lena indzawo lembi kakhulu kuba lapha ngase ngiyacalada nako konke lokulila nekububula lengake ngakuva kunswininida nekulila imimoya ivunguta naletihlahla tilila ngalomoya Ngathi Nkosi, ngangihlale ngathi kuthi uhlala ehlathini. Futhi kungani ngikhangeke kuthi ngime kulendzawo? Ngoba lokhu kubukeka njengendzawo lembi kakhulu. Futhi lapho ngisehleti lapho, kunembhalo lowefika engcondweni yami. Futhi lo wawungale kuJoel. Wathi lokho sibotho lesikushiyile, inkhasa ikudlile, naloko inkhasa lekushiyile, sikhonyane sikudlile. Kwehle njalo letiwe lokatana letehlukene, likudlile konke kuphila lokuvela kulesihlahla. Futhi ngacabanga, yebo lokho kunjalo, futhi naku ngime ngakuleti sihlahla leti. Ngalesinye sikhathi, betithi sihlahla letinkulu, lebetime lapha. Futhi lapho umoya usavunguta etinsukwini, letendlule beti washada tiyemuva nasembili esikhundleni sato sebukhosi bato lobukhulu dathi hamba ngebukhosi lapho imimoya isaphephetha kodwa oh manje umehluko lo nje pho kukhona lokuthithe lokwendekile oh ya betithi hlahla noko kunjalo kodwa kukhona lokwendekile umugca wemandi esihlahla lilayini lekuphila lalesihlahla lalishisiwe lisusiwe futhi ngacabanga yebo ke kusho kuthini lokhu na futhi ngaqala ukucabanga ke netindzawo lapho ngike ngaya khona nebantu lebeba ngike ngeva kuphikiswa futhi bathi donke tinsuku temimangaliso tatendlulile futhi ngacabanga lokho kunjalo lokho kufana ncamashi nalawa lamanye lamakhulu Lamatse la iminchunju emasonto leme nemagama lamakhulu ngemuva kwawo emagama emlando lawo ngalesinye sikhathi sasibosibanibani kodwa lilayini lempilo lijutshiwe emahlelo kusukela ngesikhathi senguquko yasekuqaleni nebasunguli bayo licembu lelisha labothishela bangena futhi bajuba konke kwekuphila sibili kwamoya loyingcwele Futhi bendiwa kuthi baswaye ngalo moya lonemandla logijimako loefika ngelusuku lwePentecost. Kodwa manje lapho uNkulunkulu achubeka nekuthumela umoya wakhe njalo njalo. Futhi ibhodla phansi into kuphela lebangayenda kulila. Tinsuku temimangaliso lwendlulile. Ayiko indlo lenjengempapatiso wamoya longcwele. Donke letinto leti tendlulile. Inzawo lenetipoko lenjepho kuba kuyo futhi ngacabanga oh cha akungabateki tona kwakuthi hlahla bethi nawo umlando emva kwadu njengethi hlahla kodwa kuphila kusukile kudo futhi ngileyo indzaba ngePentecostal yethu Presbyterian iMethodist iBaptist iNazarene iPilgrim Holiness emabhungane emahlelo lidle kuphila kwaphuma kuso futhi nje selibe ngolomkhulu nje Lomdzala umtshuntshu lofile. Lesikuthi ngako kuvakala kwamoya lonemandla logijimako nelilayini lekuphila lelisha kuwemukela kunjalo. Oh, ningangiqondzi kabi. Angilahli lona lelisondo noma inhlangano. Ngilahla kungabi khona kwaKristu kuleti indzawo leti. Futhi indwa kuphela lebenda babubule futhi balile uma uNkulunkulu athumela imvuselelo yamoya longcwele emhlabeni jikelele kungenxa yekuswelakala kwekuphila lokuthambile kuwo kumemukela moya longcwele wehla ngelusuku lwePentecost ngoba noma ngubani lobekakholo beka memukela Petro wathi encwadini yeTento 2:38 Phendukani ngilo nalowo wena uthi nibhaphathizwe egameni laJesu Kristu kuko kuthethelelwa kwetono 10 uthi nitokwemukeliswa sipho samoya longcwele ngoba lesethembiso zenu nesebantwana benu nakulabo labakhashane ngisho nalabanengi inkosi uNkulunkulu wethu leyo babida uthi uma uNkulunkulu asabida moya longcwele usehla namanje Kufanele kube njalo. Ngako ngisehlethi ngimangele, ngibukile ngacabanga, yebo ke, yini lebangele lokho? Yini lesuse lokuphila? Loko emaluthela la kushiyile, iMethodist kudlile. Loko iMethodist le kushiyile, umBaptist ukudlile. Loko iBaptist le kushiyile, eManazarene akudlile. Loko eManazarene la kushiyile, iPentecostal kudlile. Uthi mina kethu asinalutho ngaphandle nje kweligama lelisonto. Uthi ngacabanga akusiyo yini into leyo. Akumangalisi kunaloku nengangaka kulingiselwa kubuKristu. Akusilutho ngaphandle kwekuhalatisa. Angeke ngiye ngale kuleso sakhiwo. Cha angeke ngibambisane nje nendlo lenjalo. Kweswelakala kwekuphila. Ngoloko kuphela nje. Hayi kweswelakala kwelibandla. Kweswelakala nje kwekuphila. Khona ke ngathi enhlitweni yami kuNkulunkulu ngathi kungani usawuthumela khona umoya kepha. Ngakho ke ingqondo yami yashona phansi emibhalweni. Kumnyama kakhulu ukuthi ngingafunda iTestament lelincane ekhukhwini lami. Kodwa ngathi ungawuthumelelani umoya pho? Futhi ingqondo yami yachubekela phansi imibhalo. Kodwa yena wathi ngaphansi nje kwalo ngiyobuyisela isho inkosi. Konke lokho inkasa lekudlile. Konke lokho sikhonyane lesikudlile. Ngito kubuyisela. Futhi ke ekumangaleni kwami ngibuka lokho kuwa kwetigadla kesiphweshula etihlahleni kanye netimbewu tato letehlukene. Phansi emhlabathini hayi etulu kakhulu. Futhi hayi lethi nkulu kakhulu. Kodwa kwakukhona lokunye lokuncane lokuhlumako ngaphansi. Tihlahla letisha letikhulako. Futhi lapho imimoya ihusha tavele tahwashata nje. Futhi tatamatama, futhi tagcuba, futhi tahefutela, futhi tachubeka. Ngathi uma lokho kungesiyo imvuselelo leyifashini lenzala, shokuthi angizange sengiyibone yini. Loko bantwana baNkulunkulu nje bathokoda futhi bawashata etibusisweni taNkulunkulu. Lapho sitheleka phansi. Yebo ke into lethite yefika kimi yathi diluhlata ncane futhi diluhlata ngingamane ngibe mncane futhi ngibe luhlata futhi ngithambe ngibe nekuphila lokuthite kunekuthi ngiguge futhi ngicine futhi ngife futhi ngingabi nalutho futhi ngisho nemlilo wesiganga lomncane esikhundleni sekungabi nemlilo nhlobo. Uthi ngesikhathi umoya uvunguta, leto tihlahla letincane tahwashatela futhi tavele taba nalenkulu imvuselelo yePentecostal leyifashini lenzala. Uthi ngacabanga kungani wende lokho ke. Bethingeke yini tibe ngolokufanako kube bewute le mipapatiso lena iwela etikwatu futhi utitamatamisa. Uthi si athi sito yini tihlahla letifanako. Kodwa into lethite yathi kimi enhlitweni yami. Yebo, kodwa njalo uma ngititamatamisa, ngichekisa timphandze kude tikhule tijule. Nguleyo ndlela imvuselelo lenkulu lendeka ngayo la dolobheni. Manje ngutiphi leti mvuselelo leti letisha tePentecostal? Athi silutho kuphela imikhicito levela esihlahleni lesidzala. Bona ncamashi lapho la tihlahla letinzala tafa khona. NkuluNkulu bekanendlela yekukhicita futhi impilo. Njengalapho siguga nje futhi sife, NkuluNkulu uvusa lomunye umuntu ngathi njengesihlahla, imbewu noma lenye into. Sithatha iBhayibheli lifanako labalifundzile. Kube ke nabanye benu nini ama-Methodist lihlazo kini. Bengifunda lamanye ama-notes a-John Wesley futhi lapho alapha na-Asbury futhi bekagibeleli hashi lakhe ngalelinye lilanga. Futhi leli hashi lawa lephuka umlende walo. Futhi Wesley wehla futhi wathatha amafutha ekhukhwini lakhe. Futhi wagcoba le hashi lakhe ngamafutha. Wabese ugibela kulo futhi wagibela wahamba. Kungani ningahlanganyeli emvuseleleni yokuphilisa? Uma uNkulunkulu angaphilisa le hashi, impela angamphilisa nemuntu. Yini indzaba na? Labancane benu bothishela labadiwula banigcishe nagcwala emafutha ekugcobisa sithumbu. Futhi nguleso zathu ningakhoni kuphila. Kunjalo. MaBaptist, John Smith wakhala futhi wakhulekela imvuselelo aze emehlo akhe avaleka. Kwaze kwabita ukuthi umkakhe amhole kuya etafuleni kuthi adle kudla kwakhe. What would he say bekangathini nje ebandleni lethu lesimodern le-baptist uma bekangavuka john smith bekangathini kuvuka futhi abukele icembu lebungcwele lapho ba washumayela inshumayelo yakhe yokugcina sekaneminyaka lengemashumi lasiphohlongo nalokuthite budzala ngikholwa ukuthi kwakungiyo bamthwala bamyise epulpiti futhi akazange ashumayele nje lemfisha nje ema-awa lamane futhi angeke ukhone ngisho nekuma imizuzu lengemashumi lamabili akukho kuphila kwemukela lo moya ngulowo kuphela futhi wathi kwephula inhlitiyo yami kubona emadodzakati ethu asemethodisti afake tindandatho tegolide eminweni yabo beyangathini manje ngala mapheya etikhindi letiveta emathanga labatigcokako leyo liqiniso futhi lingakwenda ube kahle noma ugule ngesikhathi ngisengumfana lomncane ngasingenako lokungako lesingakudla phansi entinsabeni make wami bekavame kuthola tikhumba lenyama ekhefa futhi atifake kulelikhulu liphani lesinkwa lelidzala bese uyadibilisa noma adose ngephandle athola emanoni kwenta sinkwa sembila sasinetinhlumaya letimnyama nesinkwa sembila nine basenyakatho anathi ukuthi kudla lokumnanzi yini
khona-ke uma uto uma sithole lokho futhi njalo ngemgcibelo ebusuku sasiba nelibhavu lelikhulu lelibatiwe neligedlela lelitiya libekwe esitofini futhi lo munye bekageza kwengethe nje lamanye emandi bese lo munye lolandzelako ageze baze bonke bantwana bageze bese-ke sithola lithamo lemafutha ecaster futhi ngangigula kakhulu ngaleyo ndlu ngangakhoni nekukumela kuyihosha noko ngingeke ngifune ukuthi namunye webantu abami athi ngeke anathe emafutha ecaster ngangita kumake futhi ngangibamba impumulo yami futhi ngangikhala ngangithi make le ndlo iyangigulisa kakhulu yena bekayaye athi kodwa uma kungakugulisi akukwendeli lutho loluhle ngako mhlawumbe ngitosebenzisa loko kulo mlayeto mhlawumbe kutobangela tindzaba tekudla ekukhulumeni kwakamoya kukutamatisa kutokubuyisela ekukhulekeni emuva lapho endzaweni la ufanele ube khona yebo bukela luhlelo lwemibhalo ngitosusa le nhlitiyo lenzala lelitshe futhi ngitokunika inhlitiyo lensha ngulolo luhlelo lokuqala labanye babo bema kulolo hlelo lokuqala manje loko kuthi wena uyaqala nje wase ke uthi ngitokunika umoya lomusha ngulapho lala abaningibena unini emapentecostal behluleka khona bekufanele nibe nemoya lomusha oh nathi ivani kahle futhi nathi iva kanjalo oh yebo ke mine nje oh ngidiva ngikahle ngiyekela umkhuba wami yebo ke usanda kuqala nje usalungiswa nje manje kuthola bekadzingeka emgceni nje usafanele akunike umoya lomusha kungani ungazange ukhone kuhlangana nalo moya wakho lomdzala ngako ke utokhona kanjani kuhambisana nemoya kaNkulunkulu ngako yena ufanele akunike umoya lomusha manje bukisisa libhayibheli ngitokunika thatha lelenzala inhlitiyo lelitshe ngiyisuse bese ngikunika inhlitiyo yenyama inhlitiyo lethambile futhi ke ngitokuniketa umoya lomusha bese ke ngifaka umoya wami kuwe manje bukisisani umoya wakhe bewehlukile emoyeni wakho lomusha futhi bantu labanengi bathola umoya lomusha bese bacabanga ukuthi bathola umoya loyingcwele bativa bajabulile bese bagcumagcuma futhi mhlawumbe benta tintfo letimbalwa ngekwenkholo futhi bacabange ukuthi banamoya loyingcwele noko oh cha moya loyingcwele ukwenta uthi phathe ngalokwehlukile moya loyingcwele ukwenta ucabange ngalokwehlukile moya loyingcwele wafakwa ngqo emkhathini wemoya wakho lomusha nemoya wakho lomusha wafakwa ekhathi nekhathi nenhlitiyo yakho lensha inhlitiyo lensha umoya lomusha emkhathini wenhlitiyo lensha futhi uNkulunkulu wathi ngitofaka umoya wami kuwe
Manje ke umoya waNkulunkulu uhleti ekhatsi nekhatsi nemoya wakho. Umoya wakho lomusha. Futhi ke akuthi ngeke ukuthi uphume futhi uyokwenda njengoba inkosikati Jones enda na njengoba umnumzane Jones enda. Kunendlo letsite nje kuwe. Wena nje uneluthando laNkulunkulu loluphansi kuwe. Uze uluphile nje. Akusiwe kuyindlo letsite lengekhathi kuwe. Bantu labanengi betama kwembatha buso bemKristu noma lingaphambili lemKristu ngelisondo. Bese ngemsombuluko ufanele ubone loluhlobo lobuso labalwembethe. Kodwa manje lokho kukulingisela. Lokungesilutho emhlabeni encwadini yami kodwa bazenzisi impela njengecongressman Upshaw njengoba nonke nathi waphiliswa etinkonzweni tami emva kokukhubateka iminyaka lengemashumi lasithupha nesithupha wathi angeke ukhone kuba lutho longesilo futhi lokho kunjalo bani ngiloko longiko uNkulunkulu asiphe lusuku ukuthi uma libandla lebuKristu liyoba ngiloko lelifanele libe ngiko uma uwaKristu philela Kristu nikela konke kwakho kuKristu vula inhliziyo yakho musa cabanga ngaloko tinto leti kutungeletile cabanga ngaloko Kristu langiko kuwe nangekhathi kuwe lo moya lomusha kuwe Namoya lo ingcwele waNkulunkulu lohlala ekhathi nekhathi kwemoya wakho lomusha ufana nespring lesikhulu ewashini lelidumile Njengoba nje lespring ewashini lelidumile siqala kuchwahlata senda konke lokuphilako kweliwashi kusebenze kahle kakhulu ngulespring lesisha spring lesikhulu Uthi lespring lesikhulu sebuKristu ngumpapatiso wamoya longcwele. Hayi iscience letsithethe enkolo lendwe engumuntu. Hayi lihlelo lelithide. Kodwa ngumpapatiso wamoya longcwele lobeka sonke sitho kulelo bandla. Usebenda ngalokuhlelekile. Kukhona lokuliphutha abazalwane. Kunjalo. Njengoba nje moya longcwele anyakada ubusa libandla lakhe. Konke kuqhahlata lokuncane. Uhamba nje ngalokufanako impela uthi kukhwahlata kahle nje nesikhathi neliBhayibheli yonke into ichwahlata kahle nje eBhayibhelini kungakhathaleki ukuthi siyazwe tenkolo uthi liBhayibheli lithi lichwahlata naloko ngoba ngumoya loyingcwele lowabhala liBhayibheli bese uyafika uchwahlata liBhayibheli lisukume empilweni yakho ngendlela nje ngo lelibhalwe ngayo oh ngiyethemba ukuthi niyakubona lokho niyakubona na Hayi ngoba udiva ungcono ngamoya lomusha. Hayi ngoba ukuhlantile. Kunatha kwakho netindlo lokho kulungile. Kodwa hayi ngoba ugcumile noma umemetile noma ukhulume ngetilimi noma ujoinela ibandla noma ngabe nguyipi indlela. Indlo yenkolo loyendile. Lokho akukaphathelani nanakunye kwako. Jesu Kristu wathi ngetitselo tabo nitobati. Sithelo sakamoya luthando injabulo kulunga bumnene kubeketela kukhuthathela kukholwa ukuthi tsiba donke letinto letifanelekile letinhle umhlaba lobheke ukuthi bona ebandleni lebuKristu babeka umkhawulo weliBhayibheli laNkulunkulu kumaBaptist emaMethodist emaPentecostal emaNazarene nayo yonke indzawo bafuna kubona lokho Paula wathi noma ngabe ngikhuluma ngetilimi tebantu netethi ngelosi noma ngabe bengingakhona kuphuma futhi ngiphilise labagulayo noma ngikweshise tintaba nakanjalo njalo futhi ngingabi neluthando kwesekela lokho angisilutho Moya lo ingcwele kuwe uchwahlata impilo yakho bese ke lijoke selibalula Oh lomunye uthi mina ngathi uBranham Uma bengingakhona nje kuphila leyo mpilo kuphela. Oh, awudzingi ukukhathateka ngayo mnakethe. Akusiwe empeleni, ngumoya loyingcwele ngekhathi kuwe. Paula wathi, akusiko lokuphila lesengikuphila manje akusimi, kodwa nguKristu lophila kimi, lokuphila lesengikuphila manje. Khumbulani, wake waba indvota yenkolo, impela bekangiyo. Sifundziswa futhi beka indvota lebeyati yonke imibhalo futhi wahlala ngaphansi kwaGamaliel lomunye walaba lomunye wabothishela labahlonishwa kakhulu belusuku mhlawumbe lenye yemasemina lamakhulu kunawo onke elusuku kodwa wathi kumele akhohlwe konke lokho lake wakwathi kuze athole Kristu moya loyingcwele khona-ke bewungathi kodwa makhelwane wami bekangathi kimi ungumgicikile ongcwele Oh lelo gama leli lihlazo develi lalichaneke ebandleni laNkuluNkulu ngintshwe zengemkhumbi tilwandle letisikhombisa ngemusa kaNkuluNkulu futhi ngashumayela cishe emhlabeni jikelele futhi sengisesigidzini sesibili semiphefumulo lengiholela kuKristu ngemusa kaNkuluNkulu futhi ngisengakaze ngimbone umgiciki longcwele noko kuto tonke letinkolo temhlaba angikaze ngimbone umgiciki longcwele Ligama nje lelingenanihlonipho develi lalichaneka etikwelikholwa uthi likholwa ngelikholwa yebo ke sitothola wathi letibonakaliso leti titoba landzela labo labakholwako kuhlole ngelivi manje caphelani angeke ukhone kumela kuhlushwa manje lalela mngani wena uyathi kuthi angeti kutonitsetsisa lapha ngite lapha kuze nginithandze Ngite lapha kutonitshela liciniso futhi ngiyakholwa ukuthi kungakho moya loyingcwele avumela letimpo leti tendeke emihlanganelweni lokho sipho saNkuluNkulunkulu kodwa lokho aku lokho nje kuqinisekiswa kwalokuthide lalela ngilapha kutokusita hayi kukuhalatisa noma kuhlekisa ngawe bengingeke ngakwenta lokho nhlobo kodwa ufanele ube nalokuphila lokhu lokusha Futhi sizathu ukuthi uthola abantu labetha ealtar futhi ubabone ngithothatha libandla lami libandla lebaptist benyukela lapha futhi bavume bese ke bayapapatiswa bese ubabona emavikini lambalwa basemseleni lomdzala lofanako Billy Graham lowathiwa kakhulu lowathiwa mhlaba wonke tindlela tethu didibene tikhathi letinenge ngeshaya kwetilwandle madudane nje ezurich eswitzerland wagcina enkundleni ngemgcibelo onthambama ngaqala ngelisondo ekuseni ummangaliso wesimanjemanje welusuku indvodza lenhle umkristu mbamba futhi ngiyayithanda le ndvodza Uthi ngiyayikhulekela ngoba ayiveli kimi njengasiyazwe tenkolo lo sichichichwe lo wathi konke futhi kodwa yena uneliciniso futhi uqonze ngqo evini uma nje ngekuvumeleka kwakhe ukuthi ashumayele manje ngamcaphela emsebentini wakhe futhi kungesiko kadzeni nje ngaba nelithuba lekucoca naye Uthi ngangisemhlanganweni lapho ngamuva khona asho statement lesinjengaloko kwakusekudleni kwasekuseni kwakungiko eLouisville eKentucky etinyangeni letimbala letendlulile Uthi into letsite wathi liBhayibheli lilizinga laNkuluNkulu Oh kuliciniso kanjani pho Wathi kodwa ngiya edolobheni futhi wathi akekho muntu even lo wathi kangcono kunami Kuthi angisiso sikhulumi lesinemandla. Wathi kodwa uNkulunkulu ungibite kuthi ngende lomsebenzi. Kuthi ngitama kuwenda kangcono kakhulu ngekwati kwami. Ngendele uNkulunkulu. Uyamangalisa uNkulunkulu angayivusa indvodza kanjalo. Kuthi ihlale ithobekile. Kodwa wathi kodwa ngiyaya futhi wathi kwakukhona labanengi labaphendukile. Labathi uNkulunkwane letilishumi labaphendukile. Kulomhlangano wemaviki lasithupha futhi wathi nangibuya emva kweminyaka noma lemibili futhi angitholi ngisho munye eshumini kubo Oh bengifisa kanjani kungathi ngabe ngishitho lokuthide kodwa le ndzotha isebentisa impilo yayo ngaphandle kwaNkuluNkulu ishaya abantu lapho bangeke bethe kutongilalela kodwa nasi sizathu niyakuthola emhlanganweni wami Ora Robert uyabathola emhlanganweni wakhe futhi sitobathola kuyo yonke indzawo. Kodwa naku lapho kukhona. Bavela nje baphathwe madlingozi futhi abaguqukanga nhlobo abazange kahle kahle babe likholwa etikwesisekelo selini. Benda nje kuvuma lokubanzako lokubophekile nje futhi kuphela kwako nje. Futhi kuhlushwa kwekucala lokuncane kuyeda futhi kuthi Johnny yini lehambe netigazo. Yebo ke Ahem. Ngivile kuthi bewusemhlanganweni wa Billy Graham. Yebo ke mfati, angisakhoni ukukumela kadze lokho. Ngitholele iJohn Ruskins yami. Uyayibo na? Niyabona na? Lidi, kwendekeni kuloko kudependa na? Ngiyabona kuthi uvumela tinwele takho tikhule. Ngivile kuthi bewusendasi kulomunye wemikhankaso ya Branham. Yebo ke. Ngingeke nje ngibe waleli cembu leli futhi ngihlale ngikuthula ngitovele nje ngibuyise tindo tami ngiphindze ngininze buso bami. Chubeka kunamunye wesifazane eBhayibhelini lwapenda buso bakhe utohlangana nemadodza futhi uNkulunkulu wondla tinja ngaso. Kunjalo uma ufuna kuba yinyama yetinja yaNkulunkulu chubeka. Kodwa manje umzuzu nje lalelani ngifuna ukuthi nive lokuthide kwendekani na abazange baye khashane kakhulu bangahle kube ba bathola umcondo lomusha waKristu. Kodwa bukani uma uthola insitiyo lensha umoya lomusha bese ke uNkulunkulu ufaka moya loyingcwele umoya wakhe ngqo emoyeni wakho lomusha siphambano siba semgceni netinsiba. Akusabe kusaba buhlungu. Bangasho noma yini ngawe labayifunako ngeke kukukhathade. Lene he lemithwalo live likuphonsa ngayo. Kungani ubonakala ugcine kakhulu emoyeni lapho lo moya lomusha ngekhathi kuwe ngamoya longcwele uqhwahlada impilo yakho lapho iyibhekisa ezulwini nasevini laNkulunkulu. Lene ufana nje naSamson ucukula emagede elithusi aseGaza futhi uwethwale uwayise egcumeni lelithide lelibitwa ngekuthi yiCalvary bese ukhulekela lowo muntu. Impela siphambano sinetimpiko kuso sihambisana kalula nje futhi nguleso sizathu nje ukukhumuka lokuncane kuyabachumisa. Nguleso sizathu sithatha tingulungwane temalunga neminyaka futhi umoya waphephule aphume kuhlushwa nje lokuncane kwekucala abakhoni kukumela. Indzawo lencane nje leluhlata iyefika ivisana buhlungu siphambano ngako basilahla eceleni usesengakabi semgceni noko. Niyabona na uNkulunkulu ubeke siphambano emgceni endele wena. Thatha lijoke lami ulibeke kuwe futhi ufunze kimi. Lijoke lami lilula impela kunjalo uma nje uvele wentiwa ngendlela yekwakhiwa yaNkulunkulu. Indlela yekwakhiwa yakhe manje akusiko kulalela isayensi yetenkolo letsite noma inkulumo letsite yekuhlakanipha kodwa kuthola umbhabhathiso wamoya loyingcwele. Khona ke kuyaqala indlela yekwakhiwa iqala kukunyakatisa hayi kuthi wena utinyakatise futhi usho kungani naye indlela lengicabanga ukuthi kumele kube ngiyo. uNkulunkulu wathi ngulena indlela lekumele kube ngiyo. Ngakho moya loyingcwele uvele ungene nje evini futhi uvele nje uhambisane ngqo. Ulula kakhulu uma wenda lokho. Ngitobanika inhlitiyo lensha. Manje lijoke lilula. uNkulunkulu bekafuna ukukhombisa kubafundzi naseveni emandla akhe. Ngakho uma Kristu ake sibuke emandla uNkulunkulu lafanele kuba sebandleni. Loku kuthi ngamoya munye thine sonke siphaphathiselwe emtimbeni munye. Futhi lo mtimba ungumtimba waKristu. Kungakhathaleki ngelihlelo lakho. Ngumtimba waKristu ngempaphathiso wamoya loyingcwele. Niyakukholwa lokho na? Nguyona ndlela kuphela lo ngaba ngayo. uNkulunkulu ufuna ukukhombisa umhlaba luvuko laKristu. Nango alele ethuneni uthulile umtimba wakhe umhlophe njengeshokhi futhi ngekusa kweliphasika simuva ampongoloda nginikiwe onke emandla esandleni sami konke kucweba kulalela Futhi sibona umthonzo wemhlaba uphelelwa ngemandla lapho sibona nje ukukhanya kuta emkhathini wetinyawo takhe nemhlaba. Leni na uyinzawo lesekhathi nekhathi yemthonzo wemhlaba. Futhi uphakamisela etulu, etulu, etulu ngemandla kaNkulunkulu amphakamisela etulu. Kusikhombisa ukuthi lokho libandla leliyokwenta ngalelinye lilanga. Ngoba thine lesifile sikuKristu ingcenye yemthimba wakhe futhi njengoba uNkulunkulu avusa Kristu uyolivusa liphakame libandla lakhe futhi unawo kuwe manje lawo laphilako emandla lamasha okumangalisa kangakanani pho ngifuna niqaphele futhi ukuthi uNkulunkulu ukwenta kanjani wathi ngitofaka umoya wami emoyeni wakho umoya wakho lomusha Ngifuna kunibuta lokuthide. Sicabanga kakhulu ngalomthimba lona wethu. Oh, uyindlo lenkulu kanjani pho? Kungesiko kathene ngangime nje endasi eNashville, eTennessee, emsamo. Kuthi ngangibuka tindlo letehlukene. Ngiyayithanda imisebenzi yetandla. uNkulunkulu usemsebenzini wetandla. uNkulunkulu usemculweni. Kuthi ngangibuke umsebenzi wetandla. Kuthi ngabona tinsizwa letimbili time lapho. Kuthi kwakuniketa kuhlatiwa kwemtimba wemuntu. Kuthi unesisindo lesingemaphawundi lalikhulu nemashumi lasihlanu. Uyathi ubita emalini, emasenti langemashumi lasiphohlongo nakune. Lokho kunjalo. Kuthi njengoba ngishito manje kusene, utofaka sigcoko semadola langemashumi lamabili nesihlanu etikwe masenti langemashumi lasiphohlongo nakune. Kuvikela. Libhanji leli mfuku-mfuku lemadola langemakhulu lasihlanu etikwe masenti langemashumi lasiphohlongo nakune. Kuvikela impela. Oh, uma ubona bulembu esobheni lakho, utoyilahla ngelicala leyo ndlulo ethenga udlele kuyo. Uthi uhlale ngale eChamber of Commerce, uthi uyibhale ephepheni. Impela ubukele lawo masenti lasiphohlongo nakune. Kodwa uvumele develi nje agcishe noma yini la ifunako phansi kulowo mphefumulo wakho. Longabita imihlaba letingulungwane letilishumi. Uthi ngesikhathi leto tinsizwa letimbili time lapho tibuka. Wena nje unemlotha lowenele kwekufafata silulu senkukhu letindwe letimbalo. Le calcium lekuwe nakanjalo njalo. Lo munye wabuka kulolo munye. Uthi wathi John asibithi lutho lokungako siyabitha na. Ngacabanga ukuthi ngitokuma ngabeka sandla sami kuye ngathi kodwa nsizwa unemphefumulo ngekhathi kwakho longabitha imihlaba letingulungwane letilishumi Jesu lafela kuhlenga impela ngamangala lapha esikhatsini lesithide lesendlulile eIllinois ngendlula endzaweni letsite lencane futhi kwakune nemsamo ngangibuka kuwo ngabona indoda lenzala lelikhalaza yayinemgcengcema lomncane nje wetinwele yayihamba nje kulendzawo ibuka lapho futhi khona lapho nje yema emehlo ayo aphindze abuka futhi yaseyiqala ukukhala Yakhala imizuzu lembalwa ngase ngibona ikhothamisa inhloko yayo futhi yacala kunikela ngemkhuleko ngayibuka nje kwesikhashana ngacabanga yinde lethu selomfo lomtsalo yebo ke ngiyakholwa ngitoyithola waphindze wabuka futhi futhi wesula emehlo akhe semtsala mtsala sibili ngathi sawubona malume wabuka ngalapha wathi unjani Ngathi ngumshumayelwe livangeli futhi ngingathanda ukukubuta umbuto ngikubone ukhuleka kungani beukhuleka wathi woda lapho Ngaya ngakhona ngabuka wathi buka lapha ya ngathi yini lokho ingubo wathi kodwa lelo bala lapho ingathi ya Abraham Lincoln Wathi mlungu kusene sibathi lesitungelethele ukhalo lwami lapha lali bhande lesigcila lalikhona khona ngalesinye sikhathi wathi leyo ngathi yathatha libhande lesigcila yalisusa kimi ngeke yini sekukujabulise wena uma lokho kungajabulisa indvodza lelikhalathi ngikuthatha libhande lesigcila beyifanele kwendani ke ingathi ya Jesu Kristu ekholweni na uma ungendlula ebareni ihola yokugembula netindvo telive Futhi wathi kuthi ukhululekile insitwe yakho ishaya ngekuvumelana nelive laNkulunkulu. Wathi kuthi ngalelinye lilanga uya ekhaya. Ngeke yini kumjabulise noma ngubani na. Kuyinto, into lejabulisako. ngiyamangala ngaletinye tikhathi ku lapho ngendlula endzaweni yaseNingizimu ngive ngendzaba lengatshelwa yona etinsukwini lapho bebathenga khona leto ticila kwakukhona umthengi lobekaphuma ayothenga lawo madoda njengana uthenga nje endzaweni yetimoto letisebentile namuhla didalwa letibantu futhi bekathenga sicuku lapha aphinde athenge sicuku ngalapho ngako weta eplazini letihlahla lelikhulu lapho kwakukhona ticila letinene futhi bekafuna ukuthenga sicuku futhi wathola ukuthi kwakunensizwa yinye lapho lebeyehlukile kulalamanye emadoda manje betingekho ekhaya ngathi shumayela eAfrika futhi ngiyadathi ticitabo nalokunye futhi ngesikhathi ba iDutch yaya lapho futhi yabalanza futhi yabaletha lapha futhi yabathengisa futhi babe digcila futhi bebakhashane nasekhaya bebalimele enhlitweni bebanetindlo letinengi nasekhaya nalabathandzekako ngeke babuyele ekhaya futhi bebadigcila bebangekho even labo futhi bebede umdlandla wekusebenta nomalutho futhi bebathatha tiswebhu futhi babashaye futhi bebakhala badonse bayembili futhi ngalelinye lilanga lo mthengi wanaka insizwa lenhle ifucele esifuba sayo embili inhloko yayo iphakeme wawungathingi ukuthi uyishaye yayiphapheme nje sonke sikhathi uma kwakunendvo ledzinga kwentiwa yayiyenda futhi lo mthengi wetigcila wathi ngifuna kumthenga nalo mnikati wathi akathengisi wathi yini le menta ahlambuluke nje ahlakazeke wathi ngabe ungubasi wadodonke leletinye na wathi cha usigcila nje wathi umondla ngcono yena kunalalabanye wathi cha udla lengaphandle emgezelweni nabo bonke lalabanye kepha-ke yini lele menta ehluke kakhulu futhi ahlambuluke kangaka umdlandla wakhe ubonakala kwangathi usedulu kakhulu umdlandla wakhe wathi yini le menta yena ehluke kangaka kulalabanye wathi bengingadi nami ngisanza kuthola nje ukuthi babe wakhe uyinkhosi yesive futhi naloku nje angumfokadi kulelinye live uyathi ukuthi babe wakhe uyinkhosi futhi wenda futhi utiphatha njengendvodzana yenkhosi yini lafanele umkristu akwendeke sitihambi nebafokadi kodwa babe wethu uyinkhosi besifanele sende futhi siphile kanjani kule live lamanje-ke hhayi njengale live leli hayi kugijinyiswa siyiswe lena nalena bese sisayine lithikithi sitofika esontweni futhi sitotama konke lokusemandleni ethu kwenda lokhu futhi sitoya emhlanganweni wemkhuleko lolandzelako nakethu thathe sifanele sithi phathe njengemadodzana nemadodzakati kaNkulunkulu asikafanele kudedela emuva lapho devele etama kuninza ethi kwelivi laNkulunkulu lelo livi lababe wethu asijame ngakulo size sife yebo mnumzane iphathe kahle naloku nje sikulelinye live mhlawumbe kulenye indzawo ungahle ube kulelinye live lelikhashane ube ngumfokati kodwa akwendi kwasamehluko ukuthi ukhashane kangakanani kuthi ikangakanani inkinga lokuyo nkulunkulu sasolo angibabe wakho haleluya wachamukaphi le emuva ngaleya ekuqaleni ngesikhathi uNkulunkulu athumela ilogosi lokwakuyindvodzana uNkulunkulu levela esifubeni seyise waqala kufukamela etuke emhlaba libhayibheli lasho lisho ukuthini leligama kufukamela lisho ukuthini njengekwenta bumake njengesikhukhukati lesikufukamelako kuthiwa mantshwele aso intalo yaso futhi moya loyingcwele njengoba kwakunjalo ngemikhono yakhe noma timpiko takhe ifukamela lo mhlaba longajabulisi lapho kwakungakaze kube khona kuphila futhi lapho aqala kufukamela emanti aqala kwehlukana nemhlabathi wavela umtimba wakho wawulele lapha emhlabeni ngaleso sikhathi wendiwe ngetingxenye letilishumi nesithupha talo mhlaba umtimba wakho wawulapha ngaleso sikhathi caphela uma bekungekho wachamukaphi uphila ngendvo lefile uma udla inyama yenkomo inkomo ifile uma udla singwa kolo ufile ungaphila kuphela ngendlo lefile manje ngabuta dokotela ngaloku madute nje ngathi dokotela kuliciniso yini ukuthi uma ngidla ngivuselela impilo yami wathi liciniso lelo ngathi ngakho ke dokotela kuyangani pho ukuthi ngesikhathi ngiseseneminyaka lelishumi nesithupha kudzala ngangidla kudla lokufanako nalele ngikudlako manje ngangikhula futhi ngibe nemandla ngesikhathi ukuphila kwami kuvuselelwa uthi ngidla kudla lokufanako manje uthi ngiyagula uthi ngibabuthakathaka futhi ngiyashwaphana ngiyaphela ngekwesayensi awukufakazele kimi loko nali ligcoma futhi nali lijekele emanti uthi usuke uthela emanti kulo uthi ligcwala lifike endzaweni letside bese ke uma uchubeka nekuthela kungesikhathi liqhubeka nekwehla ukukhona yinye kuphela impendvulo uNkulunkulu umisele kufa kuyangena nase uneminyaka lengemashumi lamabili nakubili kuya emashumini lamabili nesihlanu budzala linwele letimphunga setiqala kuvela ushwaphana ebusweni uthi udla kudla lokufanako uvuselela impilo yakho kodwa uyafa uNkulunkulu umisele lalelani manje sengivala Ngifuna kusho lokhu ngekunaka lokuqinile. Oh, uma ningakubamba nje kuphela. Caphelani. Lapho wawuhleli emhlabeni ekuqaleni, futhi lo dokotela lona lebengikhuluma naye, beka ngumphiki inkolo, bekahlekisa ngokuphilisa kwaNkulunkulu. Futhi ngathi dokotela, ngifuna ukubuta lokuthide. Oh, kutala kwakho kwentombi ndvo nayo yonke leyo ndvo, washo. Ngathi dokotela, linza umzuzwana nje. Uma kukhona lokumele kufe kude umtimba wami uphile dokotela kukhona lokuthithe kimi lokukwa kamoya yebo kufanele kube khona umphefumulo ekhathi lapho longinika lwati kwathi lokulungile nalokungakalungi netindlu ngakho ke uma kukhona lokwathingeka ukuthi kufe kude lomtimba ukhona kuphila ngakho lokwathingeka ukuthi kufe kude umphefumulo wami uphile Futhi ngambuka wangibuka naye futhi wanikena inhloko yakhe futhi wahamba wangishiya khona ke uma moya longcwele aqala kufukamela etuke emhlabu bukisisane ake sithathe sithombe lesincane asijabulisi sivulekile bukisisane ukuthi kwentekani lapho aqala kufukamela ngiyacaphela kuta umswakama lomncane lokhuphukako futhi khona lapho usongela amanye emavitamin netingcenye letingena ekhathi embalini futhi le mbali encane yeliphasika iyavela yendani na lwati cha kufukamela kwamoya loyingcwele khona ke nako kuvela tjani nako kuvela tihlahla moya loyingcwele wachubeka nekufukamela babe wathi loko kuyamangalisa kwase kuvela tihlahla tetithele kwase ke kuloko inyoni tandisa tivela elithulini moya loyingcwele wachubeka nekufukamela avungatela entaluthando afukamela emhlabeni kuloko kwaphuma impilo yesilwane emva kwesikhashana kwefika umuntu moya loyingcwele afukamela umhlaba afukamela etukwe emhlaba yena wabuthela ndzawonye indvotha kusuka lapho umkhicito wenda wesifazane futhi letithandzane lapho tsahamba ensimini yase Eden kanye kanye ngiyamuva Eva athi oh lomoya umatima ngiyamuva athi kuthula awuthule nemoya wema futhi ngiyamuva athi sithandwa lapho asacamelisa inhloko yakhe lencane ethi kwemahlombe akhe futhi lapho basahamba hamba mangeke nje baze bagule lo wesifazane bekangadzingeke abe nabo max factors kude amende abukeke amuhle bekatoba ngaleyo ndlela kuze kube inguna phakathi nemikhono yakhe igace umkhono lomkhulu waAdam bebahamba njengetithandzane kulengathe futhi emva kwesikhashana liyo libhubesi waniketa kubhodla kwakungekho kwesaba wathi woda lapha liyo walishikisha emhlane indlodi lihlosi leta walishikisha futhi dalanzela emva kwabo njengabokati labancane nelilanga lacala kushona ngelusuku lokuqala noma lusuku lwesithupha njalo futhi lapho licala kushona Adam uthi sithandwa kufanele siye enkonzweni kusihlwa sifanele siye enhla ecathedral futhi lapho basaya etihlahlende tinhle futhi baguca phansi leyo logosi lekhathimulako uNkulunkulu wehlela phansi emkhathini wetihlahla vanini liphimbo lakhe lelinesineke lababe lithi bantwana nikujabulele kuhlala kwenu emhlabeni namuhla futhi wabacabuza esihlathini njengoba kwakunjalo futhi wase ubabeka phansi kuthi balale libhubesi walilalisa phansi nendlodi lihlosi akukho kulimala akukho ngodi ngeke wathanda yini kwenda lokho futhi kodwa kungenteka yini yebo impela futhi uma moya lwengcwele afukamela umtimba wakho emhlabathini wena ungathi nekwathi nje ukuthi utoba yini noma nguluphi lwathi lwekuta kwakho futhi kungaletha lapho ukhona futhi kukunike ukukhetha kuyombita kangakanani ke moya lwengcwele ukuthi akufukamele akukhiphe emhlabathini ungakhathaleki noma ngabe umtimba wakho uhlakateke emimoyeni yomine yemhlaba yini leya kuletha kokuqala nje wena uluthuli sono sangena nje ngekushesha futhi sifanele sihambe sisese uNkulunkulu angeke aze anqotshwe beka ulindzele lomhlaba ukuthi kuhlalwe kuwo ngako wenda nje besifazane ukuthi balethe bantwana babo usasolo athulula icalcium nepotash netakhi kubo ukuthi abakhe bese ke ubaletha endzaweni ukuthi akuvumele ube nekuthi khethela futhi uma ngaphandle kokuthi khethela uNkulunkulu wangenta ngalelinyelilanga insizwa lenemandla lenempilo nalejabulile namoya longcwele hayi lobanzako umbhedesho wesemina wetebu science yetenkolo yetenkolo lobophekile kodwa moya longcwele lobusisekile hayi sihlahla selwati kodwa moya loyingcwele niyabona kuluhlelo lwaNkulunkulu waqala kuhula ethi kwami futhi wenda luthando kimi futhi ngamemukela wabese ke wehlela enhlitweni yami futhi wathatha indzawo yakhe nginalesingakanani ke sikhiniseke ukuthi utongivusa etinsuku into ekugcina na leni wethembisa wafunga ngako futhi bufakazi baso busenhlitweni yami njengamanje nasenhlitweni yakho futhi utosivusa etinsuku into ekugcina ngawo ke kuguga noma ini lenye kubaluleke ngani na akukabaluleke kungalutho uNkulunkulu waniketha sethembiso moya loyingcwele ulawula libandla moya loyingcwele ukulethe lapha yonke lento isongeleke kumoya loyingcwele manje lapho uma moya loyingcwele akulolothela futhi athi soni usipho saNkulunkulu seluthando ngifuna kwenda luthando kuwe ungeke walwenda na kungani ungavuli nje inhlitiyo yakho bese uthi yebo moya loyingcwele ngilapha ngilapha oh angikhathali ukuthi noma ngibani uthini Moya loyingcwele ngiyakufuna ngiyakufuna nguwe lele ngimfunako ngabe unguye na bese ke uma umoya longcolile uphuma kumuntu develi uthi yena ubuyela emgcomeni wakhe lomdzala wetibi lapho bekavamise kukunathisa khona uthi uchubeke uthi ufuthe impumulo yakho uthi ungabade uthi uhulithisane uthi ulwisane ngeliBhayibheli Uma abuyela emuva egcomeni lakhe lelidzala futhi uyathi ukuthi kwentekani na uNkulunkulu uthumela ibidozi yakhe lenkulu levela ezulwini futhi ahlandisise lomsele yebo mnumzane leti ngetane leti boza nkosi leti seluhambile tikotela letindzala athiseko ingukhuma seyahambile konke kufucelwe ngaphandle elwandle lwekukhohlwa futhi wakugcibela Uthi wakha lelikhulu lesimanje manje likhaya lelisha uthi bekasolo afukamela lapho neminduze lemihle ivelile ebaleni khona lapha shani lobuhle byakhula nemgwaqo lomkhulu losezingeni ubhukula kulo yini na kube khona umuntu lomusha longenako hayi lomfo lomdzala lowake wahlala lapho lokwente wawulithisana wethuka waphatha kabi makhelwane wakho ube lihlelo nemcondo lomncane losolako lone buhedeni lone ngholo lencane lechoboselwe kukugulisa kodwa sewukuhlantile moya loyingcwele lapho futhi uyafukama lapho moya loyingcwele asafukamela uto veta luthando injabulo kuthula ukukhuthatela kulunga bumnene kubeketela Uyohlobisa indlu yakhe kahle impela. Utokhipha leyo nthaba lenzala yetikotela iphume kuwe. Lapho leleyenda kungabata kwakho lokudzala netincabano nakanjalo njalo. Uyobeka umgwaqo lomkhulu lapho kude tonke tinto titokuhambela kahle. Amen. Oh bazalwane, lokho lesikuthi ngako namuhla akusiye umphathi welidolobha lomusha, akusiwe emaphoyisa lamasha embuthweni, akusilo lihlelo lelisha, akusiko ukuthuthukiswa kwelibandla, kodwa sidzinga le ifashini lenzala, imvuselelo yaPawula longcwele namoya longcwele weliBhayibheli, ubuyele ebandleni futhi. MaMethodist, maBaptist, Pentecostal, nani nonke, kunjalo nje. Lesikuthi ngakho namuhla ulomunye lonalo lwathi kuthi abe ngumphosi wensayeya umuntu lothite lowathi uNkulunkulu kuthi aphumele ebaleni lapha kungesiko kathweni ngesikhathi ngisesizalendi lalelisisani sesivala bangakhi futhi wonke wenu nine madoda labo ngayami besifazana uyifundzile lendzaba ledumile yaArnold von Winkelried labanengi benu bayamkhumbula lichawe lelikhulu laseSwitzerland. Leto tindzaba tikhohlwakala kakhulu emkhatsini wethu. Buchawe bakhe abukaze bendlulwe futhi kuke nje kufaniswe nabo. Ngalelinye ilanga lapho emaSwitz aphuma futhi athola emakhaya awo lamancane netindvo etinsabeni emaSwitz nemaKristu lakhulekako futhi lapho banemiti yabo lemincane nayo yonke into letsandzekako libutho lelikhulu lelihlaselako leta limasha lingena emaSwitz abuthana phansi etinsabeni netikali temakhuba lamadzala noma emasikela emasikela ekucoda nanoma yini lebekangayithola kulwa ngayo bekangesiwo emadoda embi avele nje abuthana netinzi nematshe nanoma yini lebebangalwa ngayo kuvikela live labo kodwa abantwana babo nabomake lapho lawo masosha bekangenile futhi abulala abantwana bawo futhi agagadlela besifazane etitaladini futhi nani lokunye futhi abhidlita emakhaya abo futhi athatha kuphila kwabo futhi naku kuta lenkulu imbi ihlomile ngalokugcwele iceceshwe kahle trompu 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 likhali letinze lececeshwe kahle njengelubonza lwetitini yeta imasha ingena eSwitzerland lencane oh kwabonakala kumnyama kakhulu naleli butho lelincane leSwitz lehlela ekoneni ladedela phansi kwentsaba bebehlulwe ngalokuphelele babuka ngalapha nangale futhi nje oh baba nengi kunabo ngetinkulungwane nala mathulusi lebe badzingeka balwe ngawo ikhali tabo bekungesilutho kukucathanisa naleto letinkulu tikhali letinze kwekutivikela kwabo kwakulide kuthi fuba tabo nje letisengcanganana ebaleni kuthi tikhombise leto tikhali titibhoboza lapho leletinye tatimbonywe kahle ngemahawu bebangakaceceshwa kanti lelenye imbi yayiceceshiwe futhi sonke sinyathelo sifana yachubeka ida ekugcineni kufanele kwentiwe lokuthide umnotho wabo lomncane wesive semaSwitz wawusedvute yonke into yayisengotini ekugcineni insizwa ligama layo kungu-Arnold von Winkelried yaphuma futhi yathi madoda aseSwitzerland namuhla ngitonikela ngekuphila kwami ngendele iSwitzerland wathi kumele kube khona lokwentiwako futhi ngitokwenta wathi ngaleya kwentsaba kunelikhala elincane lelimhlophe lapho lolungile umfati loneluthando nebandanyana labathathu balinze kubuya kwami kodwa bangeke basaphinza bangibone futhi ngoba kulolu suku ngitonikela ngempilo yami ngenxa yeSwitzerland futhi onke lamadoda bekabukeka amangele futhi athi Arnold von Winkelried yini lotoyendela iSwitzerland wathi ngilandzeleni nje ngilandzeleni futhi nilwe ngaloko leninako ngawo onke emandla enu futhi waphonsa phansi loko lebekanako futhi waphonsa imikhono yakhe yabheka esibhakabhakeni futhi wamemeta ngalo lonke livi lakhe futhi wathi yendani indlela yenkululeko yendani indlela yenkululeko Uthi lapho asagijimela aconze kuleli butho lemaswithi wabuka kuthola ukuthi kwakungukuphi lapho tikhali titi nengikhona uthi wagijima waconza ngqo kuleyo ndzawo netandla takhe tiphakeme uthi likhulu letikhali letikhaliphile taconza ngokuye kumphakamisa uthi uma efika lapho wabamba limfomfo lato wase utiphonsa esifubeni sakhe uthi wawa ekufeni kwakhe Gukuthi lokubonakaliswa lokunjalo kwebuchawe kwashale lobutho abatanga ukuthi bendene kufanana na David na Goliath futhi lawo masosha emaswizi abona ukuthi kwendekene futhi agijima angena netikali tawo temakuba nemasikela ekusika kanye nemadwala awo ayichosha lembi yaphuma ngalokuphelele kulesive futhi bake baba nekuthula kusukela lapho Akukaze kube khona timbi eSwitzerland. Ake nje usho ligama lelithi Arnold von Winkelried etinzabeni futhi ubuke etihlathi tintshintsha umbala netinyembezi tigeleta. Bayathi ukuthi lelive labo lekuthula kwalibita ini. Loko kudlalwa kwebuchawe. Kodwa oh loko nje kwakuyinto lencane kuloko ngalelinye lilanga into lenye letsite yendeka. Lapho sive saAdam, bantwana baAdam Bonke bebavaleleke ekhoneni kufanele kugula kuso sonke sandla sono singena ngebunengi umthetho owehlulekile baprofeti bebehlulekile yonke into yayehlulekile bebalile futhi babe sesimeni nje lesihlangahlangene ifone kungathi nakanjalo njalo kwakusanza kubaphosa endzaweni sekuze kungasekho kwasathemba futhi nako kumesive saAdam sidledletela sichucha Ayikho into lebeyingentiwa sihogo sasivule sifuba saso kuba gwinya futhi engathi imlweni lomunye waphuma indvotsana yaNkulunkulu ndokwehla babe ngitoba ngilomunye wabo ngitokwehla yini lotho yenda kwasho tingelosi caphelani Ngalelinye lilanga emengaleya emkhathini wemadodzana ebantu wabuka phansi kuloko kwesabeka lokukhulu umuntu bekanako lokwakukufa uthi asaphakamisa imikhono yakhe waya endzaweni lebitwa ngekuthi iCalvary wathi gcumisela yena lucobo enkungwini lemnyama kakhulu umuntu lake wayesaba lokwakukufa futhi wayinqoba Uthi ngesikhathi akhuphukela etulu akazange athumele phansi simemetelo sekukholwa kwesayensi yetenkolo wathumela emuva moya lwengcwele futhi wathi thathani lokhu uthi nilwe ngako konke leninako ngekhathi kini thathani lokhu futhi ningilandzele njengoba babe angithumile kanjalo nami ngiyanithuma uthi lo yise lomthumile wahamba naye uthi wangena kuye uthi uma asithuma Uhamba nathi ngekhathi kithi madoda nebesifazane lesikudzingako namuhla akusiwo emagama ethu encwadini libandla lokuyinto lekahle kakhulu kodwa sifanele sithathe leso sikhali lesinemandla samoya lengcwele enhlitiyweni yethu lesiguqula lingekhathi lethu futhi sisende didala letinsha kuKristu Jesu futhi sihwebe indlela kulelive leligcwele sono ngekulunga Nemandla ekuvuka ekufene kwaJesu Kristu. Nguloko lesikudzingako. Nguloko libandla lelikudzingako. Hayi kuthuthukiswa noma sicuku semalunga namasha, kodwa sivuselele lokho lesinako. Uthi ugcwalise ngamoya longcwele futhi uphume kuyolwa nesitha, ukukhulekela labagulako, uphilisa labagulako, nikhiphe emadimoni. Wemukela ngesihle, uphe ngesihle. Letibonakaliso leti tiyobalandzela labo labakholwako. Kristu wabeka esandleni semuntu sikhali lesinemandla kunato tonke lesake sabekwa etidalweni letibandla. Kwaba ngumbhaphathizo womoya loyingcwele. Inhlitiyo lensha, umoya lomusha, futhi ngidofaka umoya wami ekhathi lapho. Bese ke ulwa ngaloko lokukuwe uze ukhululwe kufa asikhulekene. Ngetinhloko tethu tikhotheme ngaphambi kokuthi sente noma ngikuphi kunyakada lokunye ngitibuta lokho madoda nebesifazane niyaqaphela yini ukuthi kuna inye kuphela into lenganinika kuphila futhi leyo ngumoya loyingcwele niyabona kuthi nguye lolofukamelako etikweni na. Ngesikhathi lo mfana lomncane athathwa futhi wamyisa ngephandle ethuneni wabhambatha tihlathi takhe letincane futhi wathi sithando make utohlangana nawe babe utohlangana nawe kwakuyini na kwakungumoya loyingcwele afukamela uma lusuku ngelusuku lapho uguca phansi kusho umkhuleko lomncane ngaphambi kokuthi uye embhetheni futhi indo letside futhi ikutshele ukuthi kunendo lengalungu uyaqinisela angafuni ukuthi noma ngibani abhubhe ngabe niyabona yini lokho kufukamela kwamoya loyingcwele ngabe uthi ngeminyaka lotako ngitotama kwenda kangcono ngesikhathi esitako uma baba nemvuselelo ngitoye altar dawumbe uma ngithola lithuba futhi nemsebenzi wami sewuphelile ngitoba nesikhathi lesincane sekukhuleka oh ngabe wenda lokho moya loyingcwele uyafukamela angathi wena uNkulunkulu uyakwenda Kodwa ngifuna ukuthi uphakamisele tandla takho uKristu khona manje futhi uthi ngikuphakamisa tandla takho oh Kristu manje sengiyathi ukuthi moya loyingcwele wakho bekasolo afukamela ethi kwami ukuthi angibidele enkonzweni yakho oh ungahle ungabi ngumshumayeli noma sithunywa senkolo ungahle ube nje lilunga lelisondo ebandleni lakho kodwa moya loyingcwele uyakubida ufuna wena ukuthi ube nebufakazi balelo bandla Ungasiphakamisela yini isandla sakho kuye manje nje njengesibonakaliso sekuthi uNkulunkulu ngimi ngiyaphendvula manje inkosi kubusise oh he etulu bovulandelo sesitheza etulu kuloko lokusekhathi lapho uNkulunkulu akubusise emva lapho oh lokho kuhle
Oh heavenly Father one more meeting and a little revival will be
Oh babelo sezulwini Lo munye futhi umhlangano nalevuselelo lencane itovalwa njengoba nje sinelwati lwako futhi uma sima busuku emva kwebusuku futhi sibone moya loyingcwele afukamela asusa tinhlupheko kubantu embula timfihlo tetinhlitiyo tabo akhombisa lemikhulu lenemandla imisebenzi nesibonakaliso siyachaphela ukuthi sisekupheleni kwemgwaqo Wena wathi njengoba kwakunjalo insuku intanowa live lelinemishini yakwakha kwakhiwa kwetindlu insimbi lithusi nakanjalo njalo bese ke masinyane nje kulelo lelibanzako lelingu lelikholwako live lelibophekile nje umprofeti avusiwe ingelosi yabonakala tibonakaliso ticala kwenteka nelive labhujiswa kuphuma eGibhithe emakhulwini eminyaka kamuva lapho libandla laselipholile futhi imikhosi yalo yenkolo yaseyibanza kakhulu futhi ibophekile nje futhi lingenandzaba kwase kusikhathi ke nje sekuya ekhaya ingelosi yabonakala umprofeti watalwa umlayeto waniketwa tibonakaliso netimanga tendiwa lokungetulu kwemvelo kwavela lokwakukadze kufile emkhathini wabo iminyaka futhi bebakuphika bekusekugcineni kwemgwaqo futhi lapho nje sebapholile futhi ngaphambi nje kokubuya kwenkosi Jesu ingelosi yabonakala umprofeti watalwa lokungetulu kwemvelo kwentiwa nendvodzane yaNkulunkulu efika eveni futhi babe selipholile manje yonke leminyaka lena futhi naku lapha sisemahlanganeni endlela futhi lelibanzako live lelibophekile nemabhanji alo etebufundisi emasiko abo labophekile kujoyina kwabo lisonto futhi nje sekathi akagogeke ayabona ngemehlo awo ukuthi lokungetulu kwemvelo kuyendiwa tingelosi tibonakala umlayeto uphumile imisebenzi yaNkulunkulu iyabonakaliswa oh uNkulunkulu niyakatisa yonke insitiyo futhi kulesakhiwo lesincane kulenzambama lapho nje labambalwa bethu ubuthene enzawonye kube khona emadazini etandla letiphakanyisiwe bafuna lelisondo ekhathi nekhathi kwelisondo bafuna umoya wakho empilweni yabo kuthi ubabuse nekube entatidalwa letinsha nekubalawula nekubaniketa impilo yebuKristu nekuthi uphile ngekhathi kubo futhi ngiyakhuleka babe losezulwini ngayo yonke inhlitiyo yami kuthi utothumela umbhabhatiso womoya loyingcwele njengamanje kwangathi ungavela enkathimlweni njengemoya lovungutako futhi uhlale enhlitiyweni ngayinye futhi kwangathi lo moya lomdzala wemphisi ungesuka kubo futhi kwangathi lolomnene umoya lothulile neliwundlu ungeda nelituba lekuthula lingahlala kulelo wundlu njengoba lenda eJordani ngalolo suku ngoba ngito didalwa letimbili kuphela letikhona kuphilisana ndzawonye futhi siyabona lo mdzala weludlame umoya welunya welive moya loyingcwele angeke akhone ukuhlala endzaweni lenjalo uvele nje athathe kundiza kwakhe futhi esuke ahambe futhi siyathi ukuthi lokho bekuyoba yindlo lefanako kube lelo wundlu beliyoke lente njengemphisi kodwa kwakudzingeka kube liwundlu oh nkulunkulu namuhla kulobu nguwe bakho lobudalako lucobo kwangathi moya loyingcwele angafukamela khona manje kuleto tandla letiphakeme naletinye ngaphandle kwato utoguqula imvelo yabo ibe yeliwundlu umoya lomusha enhlitiyo lensha futhi kwangathi lituba lingabuya futhi lihlale enhlitiyweni yabo libahole futhi libanike kuphila lokuphakathi lesi sibusiso lengisicelako ngisicelela lelibandla lelincane nalabantu laba egameni lendodzana yakho lethandzekako inkosi Jesu amen niyamthanda na nitivela kwangathi nje nikolojiwe na nginibambelele sikhashana nje igabe ncesine futhi ngicabanga ukuthi bathobe baniketa emakhadi alabakhulekelwako cishe nase igabence insimbi yesithupha into lenjengaleyo yesithupha noma nase igabence yesithupha manje ngifuna ukuthi nende lokhu nine leniphakamisethandla tenu nani nine lebe nifanele nikwende anginitsheli ukuthi nintshintshe emasonto enu cha mnumzane cha wena yani nje kukristu futhi uphilele yena ngenhlitiyo yakho yonke hamba utshele umfundisi wakho lapho moya longcwele asanza kukugcwalisa futhi uthi nje mfundisi ngitoba lilunga lelehlukile kuloko lebe ngisolongingiko kuphila kwami kutoba ngilokucebile naloku bukhosi ngoba ngekhathi kimi kuhlala moya longcwele oh kuthi utokuthokotela kanjani pho kuthi mhlawumbe ungahle umholele esendakalweni lesifanako uma asengakaze abe naso kwathi bani nguloko lesikufunako inkosi nibusise kuthi nitethameli lethi sanzekako kukhuluma nato kuthi ngikhulekela kuthi ngamunye wenu utogcaliswa ngamoya loyingcwele waNkulunkulu bangakhi labakholwa ukuthi lele ngushito kuliciniso kuthi nguloko lokusidzingo selibandla na ngiyabonga futhi kwangathi inkosi inganibusisa manje ngitocela umfundisi umnakethu uveli uma angeta lapha futhi acedzele lenkonzo lapho ngisake yokhuleka futhi ngilungela inkonzo yokuphilisa kusihlwa uNkulunkulu akubusise Dr. Veli ya ngiyacabanga ngaphambi kwenkonzo yokuphilisa ngiyavuma umnakethu uveli bekabuta bebafuna tithombe letitsite leto tithombe tingathathwa noma kunini nje luze lugcobo lushaye umbono ngoba lokukhanya lengikubukako kukukhanya bangakhi labatiko ukuthi Jesu Kristu ukukhanya manje impela noma ngibani lowathi iBhayibheli uyakwathi lokho impela bekaku noma ngasiphi isikhathi uma ngisashumayela noma kanjalo njalo kusihlwa utoba kahle kakhulu inkosi nibusise ngako konke lokuhle kwasezulwini umkhuleko wami.